All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Only believe. All things are possible.
Asifunde engo dinika makhu ongcwele ngikhole ukuthi ngabe ngikhethe ukufunda kancanyana futhi ngikhulume nge nevesi lamashumi amane nesithupha le lesahluko seshumi asime kuhlonishwe kwezwi sisafunda izwi lingunkulunkulu sonke siyakwazi lokho ngakho niyama ukuthembisa ukuthoba enifanele nikwenze niyama ukuba nishaye salute eflegini uma lidlula kungani pho ezwini likankulunkulu uma lifundwa na
They came to Jericho, and as they went out
of Jericho, wathi besaphuma eJericho, nabafundi bakhe nesixuku esikhulu sabantu, uBhatimewu impumputhe, indodana kaThimewu, wayehlezi ngasendleleni enxiba.
And when he heard that it was Jesus of Nazareth,
wathi ukuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha waqala ukumemeza ethi Jesu indodana kaDavide ngihawukele abaningi bamkhuza bathi kuye kathule kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi indodana kaDavide ngihawukele
Jesus stood still and commanded him to be called
Wayesema uJesu wathi makabizwe bayibiza impumputhe bathi kuyo yima isibindi usukume uyakubiza futhi yona yayisilahla ingubo yayo yaxhuma yaya kuJesu
Jesus answered and said unto him what will thou that I should do to thee The blind man said unto him, Lord,
uJesu washo kuye wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Nkosi, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, hamba ke, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela uJesu endleleni.
Great Holy Spirit,
asikuleke moya ongcwele omkhulu uphilisa lelizwi kithi kulobu busuku kulomdlalo wasesteji omncane futhi kwangathi singabona lenkundla eyaphila ngale futhi ngokwenze njalo sithathe ukukholwa ukuthi uNkulunkulu usaphila futhi nguyena ezolo namuhla naphakade sikucela egameni likaJesu indodana yakhe ethandekayo umsindisi wethu amen ningahlala phansi
A subject tonight
is God has a provided life.
And now, this morning, we had such a great
time as we seen Jesus enter Jericho.
And we found out that there's a little fellow by the name of Jonathan Smith.
He was a prophet of Jesus' prophet.
But his wife was disciple of Jesus,
futhi wayekade emkhulekela futhi ngenkathi uJesu efika ngophansi komuthi wama wabuka phezulu wayesembiza ngegama wayesethi yehla ngiyayikhaya nawe namhlanje futhi ngicabanga ukuthi bekungaba yinto enhle kulobu busuku futhi siselapha ukuthi sizokhubeka nje noJesu simcelile kulokhu kuza ukuba hambe nathi futhi bezifuna ukuhamba naye futhi asiqhubeke nje naye sidabule eJericho manje kulobu busuku inkundla yethu ivuleka endaweni efanayo eJericho futhi Futhi Jesu usendlini kaZakheyo manje enokudla kwakhe kwakhe futhi usuku lukaOkthoba olubandayo futhi kusekuseni impela ekuseni okwamanje nomoya uyehla usuka entabeni phezulu ngaseJudiya lithi kubanda phezulu kancane lapho kusekuseni kwasekuseni kakhulukazi ngaleso sikhathi sonyaka Ngezwe ngaleso sikhathi ngisho njengoba kunjalo ngalezweni lidala manje ligcwele izinxibi zibuthane emakhoneni ezitalati bese zinxiba ngiyezanzi kulawo mazwe namanje izitalati zihlala zigcwele izinxibi eNdiya naseho eAfrika ezindawo eziningi basenazo izinxibi izinyonga abaqhugayo izimpuputho abashwabeneyo futhi ngezinye izikhathi abantu abangakwazi ukubondla
ugqobo lwabo bayanxiba nje futhi bahlala lapho futhi ngezinye izikhathi nokulamba mina eNdiya ngangisanda kwehla ngezitaladi nemali engangiyinikwe yilabo bantu ngase ngishintsha isuke kubeni ngamadola iye kubeni ngamarupi nokuzama ukuyedliliza ngani ngabefanele bathole amabutho ukuba angikhiphe esitaladini babe kulukudela kimi futhi kwakuna besifazana abancane abaphofu belele lapho bebulawa yindlala ingane encane yasevele bulewe yindlala kwaze kwathi inyama yayinamathele emathendeni futhi lapho bona khona ugebhezi lwekhanda oluncane luhlanganisiwe bese bekunikeza ingane bezama ukukuthola ukuba uthathe ingane ukuze ingafi uma uthethele uthini ngaleya uthini ngale uthini nga oheku Uma ungabona ukuthi ziyalala emgqonyeni kaDoti lapha bekungondla labo bantu cishe iphela ngiqondi nje ukuthi le lizwe licebeka kanjani nxa nibone wonke umhlaba ubulawa indlala futhi ligcwele zinqibi futhi lolusuku njengoba inkundla yethu ivuleka kukhona sithole ukuthi zonke lezi zinqibi ziyehla ngokutshelekile eJericho esangweni elisenyakatho ezehla zivele eJerusalema Jericho yayingesilo idolobha licebe kakhulu kodwa iJerusalema enkulu ezaziyo indawo edumile eThebeli nabacebile bonke bathuthele eJerusalema futhi kwakuwumuzwa nobukhazikhazi obukhulu abantu ababevela lapho babecebe ngempela nabahwebu nokunye nokunye kwakuthi mabengena ngesikhathi sasemini lezi zinqibi zazinezindawo zazo zokuthengisela kungumthetho ongabhaliwe zazazi nje ukuthi ngasinye sasikubekaphe okwazo zinqiba isinkwa sazo okwaso esiphiwa khona futhi zazidinga zifike lapho kusesekuseni ngenkathi abahwebu bengena ngoba mhlawumbe indoda yayisiza kuphela izinqibi esisodwa ngosuku yayiba nohlamvu lwemali elifake ephaketheni layo ngaphambi kokuba ihambe futhi kuzobala leso sikhathi iRoma yayibusa iPalestina nemali kwakungudenariyo wamaRoma futhi ngakho babe nohlamvu oluncane lwemali yayiluphosa esinxibeni sokuqala mhlawumbe nalokho kwakwenzelwa usuku yayingakwazi ukunika zonke izinqibi ngakho esihlangane nayo kuqala kusobala sasithola uhlamvu lwemali ngakho zazinezindawo zazo ngaphandle kwamasango ngisho laphambi kokuba abantu bangene emzini abavakashi kanjalo njalo futhi zazilala ngaphandle zenzela lelo sango lasenyakathi kakhulukazi zithola abavakashi behla bevela lapho futhi njengoba sibona kulokhu kusa esikhuluma ngakho ilanga liqala ukuphuma manje cishe ngelesishiya galelunye ngqo kwakunesinxibe esiyimpumputhe sisode safika sekuthe ukuba leyithi sasikade silobusuku obubi sasiyimpumputhe sase sibe yimpumputhe kusukela sisengumfanyana futhi sasifike leyithi sasizalala kwaze kwedwa nalokho kusa ngoba ubusuku bonke kolokunqo sasikade siphupha ukuthi sasizokwazi ukuphinde sibone futhi sasikade sikushuze empedeni wazo futhi sizokwazi ukubona sasicabanga ukuthi sasizokwazi ukubona nokuvuka sinalokhu kudumala ukuthi sasingaboni ngempela kwakuyiphupho nje kuphela futhi sasehlile siye endaweni yazo futhi sesifike lapho manje lona ngumdlalo sesiteji manje ukuba ngifinyelele ephuzwini lami kwakungekho umuntu lapho kwakukhona into exakile eyayenzekile nokho akubanga ngaphezu kwesitsheli kamenxe lesishiyagalolunye noma leshumi ngqo futhi zazikasekho izinxibi lapho ngokwejelekile wonke umuntu wayesesendaweni yabo sasingazi ukuthi kwakwenzekeni emzini ebesinakho ekudleni kwethu kwasesukuseni ekuseni kulokhu kusa futhi sakhuluma ngakho uJesu wayengena esangweni futhi wayekade ehambe wayongena emzini nanabantu abaningi babehambe bangena kuyotshela ukuthi ngabe konke kwakumayelana nani nezinxibi zasezihambile futhi asikwazanga lokhu sifika late ngakho sengathi siyasibona sesiqala kumemeza amagama ehlukene futhi akukho muntu lapho ukuthi ukuba utyabona unesizungu samangala awu mhlawumbe izikulu zamaRoma ngakho kuba zizixoshile endaweni noma ukuthi ize ngakho asizwanga muntu ngakho sikwakuthi ukuba makhaza futhi sasimanikiniki nezingubo zaso yase igugeke impela futhi sasihambe siphumputha saze sazithole late utshwala elali ngaphandle langeni elali kade mhlawumbe liwe ezindongeni ngenkathi uNkulunkulu wayekade zabazamise utongo oludala lwawa izinsuku zikaJoshua sasala phansi kuleli twala futhi sasizama ukucabanga ngephupho lazo ngobusuku bakuthanga ukuthi ngempela kwakungaba yikho kanjani uma sasingahle ngempela sibone kodwa sasingaboni sasiphuphuthekile futhi siqala ukucabanga ngalezi zinto nomqondo waso ujujumba buyela emuve kufaneni niyazi ngiyakuthanda ukwenza lokho ngihlale futhi ngicabange ngezinto esedlula izinto ezithokozisayo zokunqoba engibona inkosi wina nezikhathi Lokubathimeyo njengoba simazi ngegama ephupha ngalobo busuku ukuthi wayemukele ukubona kwakhe uqala ucabanga ukuthi kungaba yiko ngempela kanjani uma ngempela bengabona wacabanga oh sekuyisikhathi eside ngiyimpumputhe angazi ukuthi ngiyoke ngisho ngazi kanjani ukuthi ngihamba hambe futhi ngakho uqala ucabanga ngeminyaka eminingi emuva ngenkathi esengumfanyana wayevamise ukudlala phandle lapho egqumeni eceleni kusogwini lapho eJordani lehlela khona Isikoti sisezantsi lapho ababelima khona ukudla kusentavu futhi wayehlala phezulu eceleni kwegquma sizosho njalo futhi wakubona ukuthi kwakuhle kanjani futhi entasahlobo ukubuka izimbali ezincane lapho zikhula nokuthi wayezikha kanjani ezincane zicwala izandla bese ehlala phansi bese ebuka izibhakabhaka ezinhle eziluhlaza yazi ububuthe buyinto embi kabi nxa ngibona umuntu eyimpumputhe enhliziyo yami emzwela kodwa nokho ngazi ngobumpumputhe obubi kunabo bonke ubumpumputhe bokomoya ukuthi uNkulunkulu wamenza kanjani umuntu ukuba ubambone ngamehlo futhi abakwazi ukukwenza ngesinye isikhathi lapho kufuya khona izilwane zokubukisa esithi nathi ngangisezantsi lapho indodakazi yami encane nathi sasilapho ngingumthando omkhulu wempilo yangaphandle njengoba nazi futhi ngibone babamba ukhozi base belufake esibiyelweni nalowo mfo bandla ngezo umsindo futhi ngangibambe uSara omncane ngezandla futhi sezehlela esibiyelweni futhi la apho lenyoni enkulukazi yopha bonke ubusobayo izimpaphe zonke zivithizekile kuyo ngacabanga into ebukeka yimbi kangaka pho Nehlala buyele muva lenqamulo esibiyelweni laqala futhi nantu luza ubhakozisa amaphiko alo futhi ukuzisakaza ngekhanda ehlangothini lwelwe sibiyelo ubhakozisa amaphiko alo phansi phezulu uzama ukuphuma esibiyelweni futhi lushayeka kuphuma izimpiko kodwa laluthunjiwe Ngawela nyovane phansi lwaselulala lapho namehlo alo akweqa lwabuka phezulu futhi lwazibona izibhakabhaka ezilihlaza lwazalala zona uyinyoni ezezulwini neyazi kodwa yabo ukuzuza ngempumelelo kuhlakaniphile kuthize komuntu kwakulufake esibiyelweni Ngaba lapho ngilibuka ngacabanga nginganikela nganoma yini uma bengingahle ngikwazi ukuluthenga uma bengingahle ngikwazi ukuluthenga bengingalukhulula ngithi qhubeka mfomdala uzokuthanda lokho ngiyakuthanda nami khululeka bese uqhubekela phezulu lapho ungowa phezulu lapha ya wazalala lokho ngacabanga lokho ngokubona kubi kunakho konke ngake ngakubona ngakulo Sara ngambamba ngengalo yami ngathi isithandwa nanso enye yezinto ebonakala yimbi kunazo zonke amehlo akho ayiyoke ayibuke ngama lapho ngicabanga ngacabanga qhabo ngazi okubonakala kukubi kunakho konke kunalokho ngibuka phezulu eqhubeni lapho lawo indoda lekani likaBiya esandleni sawo abesifazane begqoke izikhindi uzikilidi kanti empeleni babezalela ukuba babenga madedane nabadedakaze kuNkulunkulu futhi balapha esibiyelweni sesono sasana abafake kuzo kubi ukuphuputheka ngokomoya bevalelwe ngqiye esibiyelweni mhlawumbe bazode kwelinye ibandla bacule kwayeni kodwa nokho babiyelelwe sonweni Isilapho Patimewe zama ukucabanga emuva ngesikhathi esengumfanyana ukuthi kwakwenzeka kanjani cishe ngelesi bili nqoko sihla owakho umuntu umama omncane uJude embiza Patimewe wayengahle cishe impela lize iphimbo lakhe futhi lapho lenanela ngasemagqumeni futhi wayeza ikhuphuka egijima futhi wayephumele kozini lingaphambili bese thathe izihlalo sidala siyendezelayo bese emphakamisele zingalweni zakhe futhi
wayekhumbula
ukuthi wayewabuka kanjani amehlo akhe amahle nokuthi wayenomama omuhle kanjani nokuthi wayemthindizela kanjani emlalisa ngokuphumula kwakhe kwakusidla nokuthi wayekwenza kanjani lokho wayemxoxela izindaba zabantu bakubo nangabaprofethi bakankulunkulu abakhula nabanamandla ababekade bephakathi kwabo nokuthi wayekuthanda kanjani lokho wayethanda ukukuzwa kubi kakhulu ukuthi omama badlelisa abantwana babo phansi ohlelweni lwethelevishini kwelinye ihlazo le-Hollywood esikhundleni sokwenza into efanayo bebaxo xele izindaba zeBhayibheli kodwa wayengumama ngumeperu wangokoqobo futhi wayexoxela umfo omncane izindaba wayethi amxoxele ngokunkulunkulu ethimela omkhulu Mose namandla ngenkathi beyizigqile ezansi egibhithe unkulunkulu wayethembisa ubaba u-Abrahamu ukuthi wayezobakhulula futhi wabonakala umprofethi omkhulu unkulunkulu ayemvuse phakathi kwabo uthiwa uMose futhi ufika ngesimo sensika yomlilo wayezethuma uMose zansi egibhithe nezinkuni zibonakalise zinamandla nezimanga ayebagiphe ngazo nokuthi kwaba kanjani ehlane kungekho sinkwa kumbena lutho lokuba badle nokho babehamba emqeni ukulalela futhi unkulunkulu wanise sinkwa sehla sivela esibhakabhakeni uyisenga mozo padimeyo mncane ethi mama kancane nje kufanele ukuthi uNkulunkulu wayineza zonke izingelosi zakhe zisebenza phezulu lapho futhi kunohavini abakhulukazi bonke phezulu eziphakaphakeni nezingelosi zisebenza zikale seqile zilungisa isinkwa futhi zisiphushela abo sithandwa zincane kakhulu ukuba uqonde uyabo uJehova kadinga ukwenza lokho uJehova kadinga ukuba nohavini ungumtyali uvele akukhulume nje futhi kuba njalo Maligezi zothini koJesu uma simbona ethatha into efanayo na kufanele kube khona ukuthize kokumesaba uNkulunkulu ngayo kufanele ukuba ngubuhlobo obuthize kuJehova umuntu othize namhlanje zama kumenza umprofeti nje noma umuntu otshelekile noma okwazi ukuzibamba ngomoya ophansi uthisho kahle wayengengaphansi ngalutho noNkulunkulu ebonakaliswe enyameni Lapho njengoba wayekhuluma naye futhi ngoxela ngokuthi kwakunjani ukuza ukuwelela ehlane likhulu okwakungaleya nje kweJordani ngaleyo nkathi nokuthi kwakukanjani into yasehlobo ngenkathi inyanga kaApril ngenkathi ikhola lincibilika phezulu eJudea nawo wonke amanzi yasetabenehla lonke iJordani laligcwaliswe ngamanzi nje amanzi amakhulu asehlayo phansi ekugcineni emfuleni Kwakubukeka sengathi Jehova wayengumholi ongumphelekezeli ongakwazi ukwenyusa abantu bakhe ngalezo zikhathi imifula owawuchichima ngazo imibi kakhulu babeyoke bakwazi kanjani ukwakha ibridge linqamulo kuwo na futhi uJoshua omncane noma omncane hayi Joshua kodwa uBhadimeye omncane kahle ukuba wathi mama wakwenza kanjani na wathi sithanda ukukhumbula uJehova usenguye umdali wakhuluma nje ne uNkulunkulu uyathanda ukuthola izinto uma isesiphithiphithini bese zibonisa yena uqobo ukuthi uNkulunkulu Kona impela lasahlobo ngenkathi kuyihlobo mhlawumbe wawungawela kalula eJordan impela lapho kunezibuko elisuka emzini siyakwazi lokho ngezinhloli ziwela futhi ziza kulokho kodwa uNkulunkulu wathethela zonke izikoti zigcwaliswa amanzi wayesekefika wayesedonsa amandla akhe amakhulu ehle ivele ezulwini ayesenza umkhwaqo owamile ukunqamula kuwo nako kumi amadwala ngaphansi nje lapho Joshua wayewanqabele khona njengezikhumbuzo kuJehova ukuthi abantu babo wayenakekele kanjani futhi enye ayethanda ngempela ngempela yayimayelana nowesifazane oseShunemi wayikhumbula leyo nonina wayevame ukumxoxela indaba yomShunemi neyomprofethi omkhulu u-Elija ngosuku lwakhe nokuthi lona wesifazane wayemnene kanjani kulo mprofethi lokho wayengesuye umIsrayeli ncamashi wayengumShunemi
She believed Elijah was
Ngakho wakhole ukuthi uElijah wayengumprofeti, umprofeti omkhulu enkosi. Ngakho ngenkathi ngolunye usuku wathi kumyeni wakhe, asimakhele ikamela elincane eceleni kwendlu yethu, futhi simkhombise ukumnene ngoba ungumuntu omkhulu.
Nokuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngolunye usuku ngenkathi u-Elija noGehazi inceku yakhe benyuka futhi babubona bonke lobu bumnene wathi kuGehazi ngena bese ubuza yini esingayenza na ngingakhuluma nenkosi noma induna enkulu na wathi kabo ngizohlala phakathi kwabantu bakithi nje kulungile kodwa uGehazi wathi uyinyumba usemdala umyeni wakhe usemdala futhi abani abantwana Wesethi, uthi welitha ufanele ukuthi wabona umbono, wathi hamba umtshele, isho kanje inkosi, uzoba nomfanyana, futhi ezinyangeni ezisishiyagalolunye, umfanyana uyafika, kudala wayekange noyise, bephumile, besensimini, ekuvukeni, uthi ufanele ukuthi waba nokukhuliswa yilanga, waqhubeka ekhala ikhanda lami uyise wamthumela endlini umama wamgona emathangeni akhe wayesemthunduzela futhi mhlambe umnika wonke amakhambi elalikhona ukuba mnike wona nomfanyana waya ngokuba mubi kakhulu kwaze kwathi ekugcineni cishe emini wafa Nokuthi lo mama mncane wayengezukwehlulwa kanjani ngenkathi ubaba engena lo makhelwane bonke bayangena futhi babelila futhi betazuluka umfo mncane esefile kodwa wayesalokhu enokukhola kulo mprofeti umprofeti omuHeberu yena engowezizwe wathi ngibopheleleni umnyuzi futhi futhi ningabi kodwa mangiye kulo mgede lapho lo mprofeti ehlala khona phezulu entabeni yasekameni Lendoda yakhe yathi akusiyo inyanga entsha noma isabatha futhi angeke abe lapho wathi konke kuzolunga wathi qhubeka futhi ngenkathi uElija emboneza yena noGehazi baphuma emketeni base bebuka bemi phandle lapho futhi nangu eza umshunemi futhi ukhathazekile kodwa uNkulunkulu ukugcine kuyimfihlo enhlizweni yami ngiyazi uNkulunkulu akabatshela abaprofethi bakhe yonke into lokho nje afuna abakwazi Ngakho wabuka wayesethi wathi hamba umhlangabeze bese uthi usahlezi kahle na indoda isahlezi kahle na umntana wakho usahlezi kahle na
And this is a part I like.
Ngidilena ingxenye ngiyithandayo futhi. Ngathi uGehazi ehlangabezana naye wathi, "Usahlezi kahle na indoda yakho isahlezi kahle na umntana wakho usahlezi kahle na?" Wathi, "Sisahlezi kahle. Ingane ilele ifile. Indoda itazuluka izinyembezi ziqathaka zethe enhlizweni yakhe wesifazane kodwa sisahlezi kahle." Wayesefike phambi kwendoda eyayingamtshela futhi imbusise futhi wayenengane impela uNkulunkulu wayezokwembula ukuthi kungani ayithatha inkosi iphile inkosi ithathile libonge igama lenkosi wayefuna ukwazi ukuthi kungani bese kuba ngukuthi wenyuka kanjani wayesewela ezinyaweni zika-Elija noGehazi womhlitha wamphakamisa lokho kwakungafanele ngasenkosini yakhe futhi wayembula ukuthi yini eyayingalungile no-Elija wehla wayesemvusa umfanyana ngokubeka umzimba wakhe phezu komfo omncane futhi ngifuna niqaphele kukhona kukamama futhi wabeka umfana phezu kombhede u-Elija ayekade elele kuwo ngifuna ngifuna ukucacisa umqondo kaPaulu lapha ngendlela yami yokucabanga yazi Paulu wabeka amaduku phezu kwabagulayo nabahluphekile nezindwangu alukhole ukuthi uPaulu wayenza ngokungesikho okombhalo ngicabanga ukuthi nakhu lapho akuthola khona iyakhumbula ukuthi yini into yokuqala welitsha yisho kukuGehazi na thatha idondolo lwami bese uyolubeka phezu kwengane wayazi ukuthi yonke into ayeyithinta yayibusiswa futhi ngakho ngiyakhumbula uPaulu akakhulekelanga phezu kwamaduku avele athathwa nje emzimbeni wakhe lokho kwakungukukholo kwabantu ngakho nebo wathi thatha idondolo lwami futhi uma umuntu ekubikelela ungaphenduli ulubeke phezu kwengane kodwa ukukholo kwesifazane kwakungekho dondolweni kwakungumprofeti wayesethi angikukushiya uze impela kuphile komphefumulo wakho angikukushiya ngakho Elija ubumsusa kuye wavele wahamba naye ngakho wahamba ongena wayesebeka umzimba wakhe phezu kwengane ingane efile futhi yathimula kasikhombisa yase yaphila hey indaba enkulu kangaka pho yayikulo omncane ubatimewu ngenkathi esengumfanyana ukuthi wayevame ukuyithanda kanjani leyo ndaba encane ngoba kwakungukuvuka komfana omncane leyo yayingenye yalezo azithanda kakhulu Kodwa lokho kwakusazinsukwini ezadlula uPristi uyamtshela manje maye lokho kwakuyizinsuku ngenkathi uIsrayeli wayenenkulu indoda enamandla abakhulu abaprofeti abanamandla abahamba izwe kodwa abaPristi bathi uyazi uJehova akasabadinga abaprofeti kusibo bodwa abaPristi abasho lokho kodwa bakwenza ngaleyo nkathi uJehova akasabadinga abaprofeti wasinika umthetho futhi sakha ibandla ithempeli futhi yilokho kuphela sikudingayo nje ukuthi akube indlela efanayo abayikholwayo namhlanje kodwa uJehova usalokhu ehlele kuJehova futhi angeyi kugula indlela yakhe uNkulunkulu futhi akaguquki manje babekholwa ukuthi yilokho kuphela ababekudinga Ngakho esahlezi lapho kuleli phupho lasemini njengoba kwakunjalo ecabanga ngalo namehlo akhe aphuphuthekile aphendukela phezulu ngaselangeni elifudumele kodwa manje njalo uza ukukhwabaza kwezinyawo zomnyuzo omncane ziza zehla ngomkwaqo onamatwala ziza zehla zivela eJerusalema amatshe okukandaya zingena lapho wayeselalilisiza futhi kwakunomuntu othile Nezinyawo ezifakwe amasandali zigijima phambi komnyuzi omncane futhi wayazi ukuthi lowo kufanele kube yisicebi ngoba ukuhamba kwakhe kwakungomnyuzi kanti futhi wayenenceke ukuba iholo omnyuzi Ngakho yasukuma azi ukuthi wayedingeka athole imali ukuze aphile ngakho yasukuma uthi zisoka ngengubo yakhe nengubo encane emanikiniki futhi ugijima uphumela ngasesiteladini wayesethi ngicela okuphiwa abampofu ngibe late kulokhu ukusa ungangipha okuphiwa abampofu na ngimpukuthe Futhi sizwe iphimbo eline sankahlu ngempela lize suka endleleni sinxibi ngingceke kaJehova ngumpristi kehlela neno ngivele eJerusalema ngijunywe ngusosesheni ukuzomisa lowo mhlangano wokuphilisa uzoba sezantsi lapha kulokhu kuza eJericho ngifanele ngihlangane nabazalwane zantsi lapha futhi ngibone ukuthi leyo nto ayiqhubeki ithole abantu kunomprofeti wamangezweni uyabo siyeza uSejericho Logo kuza futhi ngizendleleni yami suka endleleni yami umpristi futhi kulungile inceku endleleni yakho nomnyuzi omncane wasuka wadledlezela futhi manje ke izinqibi ziphumputha indlela yazo yokubuyela emuva size sithole idwala sidlala phansi saqhubeka nokuphupha kwazo futhi lapho siqala ukucabanga phandle lapho kulowo mkwaqo omncane lapho ebengimi khona kuke kudala kakhulu umprofeti omkhulu nonamandla uElijah noElisha bayeza bebambene ngenkalo behamba ngezinyawo behla ngalowo mkwaqo ofanayo bebambene ngenkalo Behlela Jordani, leJordani ayizovuleka futhi. Futhi ngakolunye uhlangothi, lalo mprofeti omdala okhathela uElijah, kwakukhona inqola yempi yomlilo namahashi omlilo ehintshelwe ngatsheni elithize lapha ya ukumyisa ekhaya. Futhi wayezokubona lokhu, uElijah osemncane, uElijah wayezobheka emuva bese bona inkonzo phambi kwakhe, okwakubekwe phambi kwakhe, wayefanele amehlo akhe ahlale wabhekise kulo mprofeti. Futhi sengathi ngiyabona uBartimeo wathi ukuba nje ngangibhile ngalolo suku futhi ngangikade ngihlezi lapha ngangiyogijima ngiphumele kulabo baprofeti ngiwe ngobuzo bami bese ngithi ho mprofeti kaNkulunkulu ngikhulekele noJehova uzongibuyisela ukubona kwami Kodwa umpristi uthi lokho yiyo ayisekho into enjengaleyo asinakho lokho uJehova akaphilisi ngamandla akhe ngasakwenzi sinodokotela nezinto owenza lokho futhi asisakudingi lokho lakho uJehova akaphilisi lokho kwakungokosuku oselwedlula sivele sigcina umthetho nje futhi siyagula futhi sife futhi siye ezulwini futhi yilokho kuphela sikudingayo Manje ke lapho eqala ukucabanga wayesekungula ke kungesiwo amayadi angamakhulu amahlanu kusuka lapho ayehlezi khona yemva kokuba izeli wayewelile wayesemise ikhamu futhi bonke behlezi ngokuhlelekile wonke amathende wonke esezindaweni elindele iziyalo ukuba amashe enyukele Jericho futhi mhlambe lona impela idwala ayehlezi kulo kwakuyile uJehova elikhumise laphuma ezindongeni
Said just think of it not too long ago a mighty warrior
Wasethi ngicabange nje kuke kudala kakhulu qhawe linamandla uJoshua enkulu ngeke kaNkulunkulu namandla wawela umfula into yasahlobo wamisa amajene bhambi kwasithe ngqo Ngalwisuku esatadisha amazwi namacebo akhe okuphamba okudlazela phezu kweJerikho ngokunye ukuhlwa isaphuma noma ngokunye ukusa ebuka amasako ndawo zonke nokuthi lalilikhulu kangakanani babekwazi ukugijimisa imijaho yezinqola zebi phezu kwayo amahashi ngokulinganisana amaningana ngasesangweni ukuthi Joshua wayebuka kanjani wabuka yebi ngale ncike udonga futhi nakho kuma indoda ihoshe inkemba yayo uJoshua wahosha inkemba yakhe wayeseyodibana nayo uJoshua wamemeza kakhulu wathi nathi noma ngomunye kwezitha zethu na yathi cha ngiyisikhulu sebandla lenkosi uJoshua onamandla waphonsa inkemba yakhe ebabathini wayesethule isiqoko sakhe sasivikelo wayesewele ezinyaweni zayo Ubukuthi obathimewe cabanga lokho kwakungeke mayadini ngamakhulu amahlanu kusuka lapho engihlezi khona khona manje lapho ebandla linamandla lenkosi isikhulu sebandla noJoshua wakhothama ezinyaweni zaso wow kuba nje ngingikade ngilapho kulawo mathende ngibubuthe ngaleyo nkathi ngangiyocela isikhulu esinamandla sebandla lenkosi ukuthi sasinganginika yini ukuba ngibone futhi ngabe sakwenza ukuba wayazi ukuthi izikhulu ezifanayo zasiphansi kwamayadi ayikhulu kusuka kuye Lokho esenza khona kwehluleka kwethu kulobu busuku sizama ukubeka yonke inkazimulo noKristu emuva leko munye unyaka iphephe lathi nguyelezela namuhla naphakade ukhona kakhulu impela nje lapha kulendu kulobu busuku njengoba wayelokhu ehamba eGalile noma eJerusalema Lezo zikhulu zikhulu saziphuma ekhali kaZakheu nabantu babe silinde ngaphansi.
A few minutes he hears a noise. And the noise has a mixed voice.
Emzuzwile mbala uzo umsindo nomsindo unephimbo lixubile. Elinge lithi usale kuprofeti uzaye kamela ngozi. Ubusi siyo umprofeti waseGalile inceke kaJehova. Amayathi bzuzani umuntu nje ngeke zibe nalokhu ngakulomuzi lapha futhi labo bephuma nabanye babo bemjikijela ngezithelo sesivuthwe ngokweqile lapho edlule esangweni futhi wayingakaze yayizwe into enjengaleyo ngakho wathi kwenzekani na umayelana nani wonke lo msindo na kwenzekani ngapha na nabantu beminyana futhi emva kwesikashana weza umphimbo lalowo mpriste ofanayo wehla ukuthola osaseshe ukuba bangabi nawo umhlangano wamuza ethi bangitshela ukuthi wavusa abavileyo manje zinawo wonke amathuni agcwele bona enhle lapha emangweni asikubone wenyuka futhi uvusa abanye phambi kwethu Koyona niyazi wayeqonde eJerusalema enyukela ukuba ayobethelwa zonke izono zezo ezaziphezulu kwakhe futhi wayeye eJerusalema ukuba ayonikelwa phezulu njengomhlatshelo Futhi bambhinqa futhi bahlekisa kahle futhi abanye babo bembusiza nabanye babo bemthuka njengoba nje kukhona ngokwangempela kuye yonke imihlangano lapho ekhona abanye bavuna yena abanye umelene naye kodwa akabonaka langa kumkhathaza neze ubuso bakhe babubheke ngasekuqedeni ibanga lakhe futhi uqhubeka uyahamba ekaxamazeli lapho eqhubeka ebuka ngaseJerusalema lendoda amancane ayishumi nambili ayemlinde inqaba lapho ezama ukuhlehlisa isixuku nabanye bezama ukumthinta nabanye bedazuluka futhi behlekisa ngaye nana kanjalo njalo Lesixhuku sathi kugijimela phezu kwempumputhe endala njengoba sinenkambo yethu kulobu busuku futhi babeyifuqele phansi futhi ake sicabange ukuthi kwakukhona enye kahle intombi eyafika mhlawumbe ngahle kuba kwakukade kungudade wabo kaRebecca endabeni yethu kulokhu kuza noma wawuyikholwa kuKristu futhi yababona behamba bevoqekehla futhi kubonakala ukuthi lali babengenabubele kulo kodwa ngenxa yokuthi yayilikholwa kuJesu wayenza yaba nobubele kudlala kwenze njalo kukwenza ukuba nozwela kwabadala nakulabo abadingayo Novo mdala, wayifukele phansi, futhi yakoba ukuba imsukumise, ngase kuba yathi kuyo, into efana nale, ntombi, ngingasho, ngephimbo lakho, intombi, yebo ngiyiyo, ungasukuma mkhulu na, ngiyakholwa, bangahle bakulimaze. Yathi, kumayelana nani konke kubanga umsindo na, yini konke ukudida, ukudideka phandle lapha na, kumayelana nani konke na, ngani, yathi, Ukondanga yini ukuthi uJesu waseNazarethe indodana kaDavid isemzini na kuye lawo odlulayo umprofeti waseGalile uqonde ukuthi awazi na qhabo angigaze ngize ngaye Oh, ake ngikutshele ukuthi kwenzekeni kulokhu kuse emzini uyamazi uzake indoda esitolo thenga udlele kuso na yebo Ubehlala njalo ethi ukuba ngumxeki umkakhe wayeyikholo futhi kulokhu kuza uzake uphezulu emthini ukuba abhekisise uJesu eza edlula futhi sonke siyazi ukuthi ngumprofethi futhi ngesikhathi eza edlula umile wayesebheka phezulu wayesebiza uzake ngegamba lakhe kwakungakaze kwenzeke eJericho ngaphambilini Zinqebe sidala sajabula enhlizweni sathi khona ke lokho ngokugcwalisa kukaDeuteronomy weshumi nesishiyagalombili ishumi nahlanu inkosi uNkulunkulu wethu yakuvusa umprofethi njengoMose lokho kufanele kube nguye uma enguye uphi manje na uthi nje agabe semayedini ayikhulu ezansi nomgwaqo wayesemedlulile wayecabanga
so he began to cry out Jesus
Ngakho qala kumemeza kakhulu. Jesu, wena ndodana kaDavid, ngihawukele, ngihawukele, oh ndodana kaDavid. Ngathi usedlula ngihawukele. Manje ngokomzimba wayengeke neza lizwe iphimbo laso ngenxa yaso sonke siyaluyalo abanye bemdumisa nabanye bembusisa nabanye bemthuka futhi siyaluyalo wayengeke neze ezwe ngaye.
But he was the word.
Kodwa wayeyizwi futhi uma mphefumulo umemeza kakhulu njengalowo wesifazane nomopho owathinta ingubo yakhe ibhayibheli lathi wama wathula kwamisa kucabangeni kucabangeni nje ukuthi ukumemeza kwalezo esiyimpumputhe isinciba sidala singabalulekile nezono zenzo nomtshalo ophezu kwakhe yeye eJerusalema ukubayo bangumnikelo wesono nokho kumemeza komphefumulo womuntu ayedwa kwameza wama futhi wathule du uyena izono namudla naphakade ukumemeza kukodwa ulobu busuku uzomletha enkundleni ngokufanayo nje njengoba kwenza ngalo nkathi ukuthi uhlala kanjani efana yakumbula ngobunye busuku ngivela eDallas eTexas bekuyiminyaka eminingane edlule ngangiphansi eMemphis futhi bangibeka phezulu lapho kulelo hotel lidumile abezindiza bakwenza iPeabody Hotel futhi bangitshela ukuthi babezongibiza ngokuso kulandelayo ngesikhathi ukuba ngibambe imoto elimozini ukuba ngibuyele endizeni futhi ngangilale kahle ubusuku bonke ngavuka ngokuso kulandelayo ngangibhale ezinye izincwadi yamaletha ngangehlela eposini ukuyoziposa ngaphuma ngase ngiqala kwehla ngesitaladi futhi kona manjalo ngezwe into ethize yathi yima futhi ubuyele muva Awu niyazi ukuthi abantu bayithola kanjani imicabango ngase ngicabanga awu lokho mhlawumbe yiloko bekuyiko ngathi kuqhubeka kancane futhi kwakuyilokhu kusho futhi yema futhi ubuyele muva Awu ngenyukele khonini wakune police elikhulu elingumayirishi phandle lapho ekhoneni futhi angizange ngangibuka amasondo okudoba nezinto efaseleni futhi ngahle kuba ngama isikhathi eside kakhulwana futhi kungahle kuba laba nokusola ukuthi ngangizama ukuthatha ilinge lalawo masondo ngakho ngavele ngajika nje ngase ngiqala ukubuyela emuva futhi lapho ngibuyela emuva ngishetsha kakhulu ngase ngedlula ngase hotela ngo Ngase ngehla ngibheke ngasemkhuleni ezansi le ayangazi ngiqekele ngingayithola indawo kulobu busuku ngase ngicabanga lapha kuya ngokuba late kodwa into ethize ngiyakholela kuholweni uNkulunkulu na
futhi lapho ngiqhubeka ngehla ngingi ngabuya ngokuba late futhi ngangazi kwakufanele ngisheshe kodwa into ethize yayilokhu ithi nje qhubeka qhubeka futhi lapho sengifike kubeni leyithi kakhulu cishe impela ukuba ngibuyele emuva futhi ngibambe indiza yami ngacabanga awu ngifanele ngilandele lokhu kuhola futhi kwenzeka ngacula leli culo elincane ngangisanda kuhlangana nani nje bantu bePentecostal mayelana nelithi babebuthene ekamelweni eliphezulu futhi bonke bekhuleka egameni lakhe futhi babhaphathizwa kumoya ongcwele namandla enkonzo afika nake nalizwa lelo culo na futhi ngiyajabula ukuthi ngingasho ukuthi ngikomunye wabo ngangizama kuphindaphinda lokho ngithi woza mfowethu ufune lesi sibuziso esizohlanza inhliziyo yakho esenweni futhi lapho ngisahamba ezansi ngesitaladi ngabuka futhi ngokukhona u-Aunty Jemima umdala woqobo eyeme phandle phezu kothango oluncane nencane indlu yekhaladi lapho encane indlwane eyakhiwe ngezingodo ezabe ngomhlaka omhlophe njengawo eyeme bandle phezu kothango wayeshuqule ikhanda lakhe ngeyembe labesilisa futhi ngayeka nje ukucula ngase ngiqala ukuhamba ngiqhubeka ngangingazi ukuthi ngangiyaphi wathi nje qhubeka qhubeka nje uhambe futhi ngakho sengisondela impela kuye ngabona ukuthi wayethi kumamatheka ngase ngibuka phezulu ngase ngiphendula ikhanda labi ngase ngihamba ngiqhubeka wathi sawubona kuseni iPerson manje eningizimi uPerson kusho ukuthi mfundisi ngase ngithi sawubona kuseni anti ngabuke muva ngase ngicabanga waze kanjani ukuthi ngiuphasini na futhi ngangingena ebhayibheli noma lutho ngaphenduka ngathi waze kanjani ukuthi ngiuphasini na wathi bengazi ukuthi ubuza ngase ngithi kuthi kuxaka kimi waye wayesethi zakale wafunda ebhayibhelini ngosifazane waseShunemi na ngathi oh yebo ma'am wathi uyazi wayenga wayenyumba wayenga bathola abantwana ngathi yebo ma'am ngiyayikhumbula indaba wathi futhi wethembisa inkosi futhi wayezokhulisa leyo ngane enkosini kusobala wayesethi uyazi ngangilolo hlobo lowesifazane wathi ngangingabathola abantwana omnyeni nami wayesethi ngethembisa inkosi uma ingangipha ingane ukuthi ngiyoyikhulisela yona wathi wangipha ingane wayesethi ngamkhulisa lo mfana ngawonke amandla ami ukuba khonza inkosi wathi kodwa uyazi wathi wangena kubangane abangalungile wayesethola isifo emzimbeni wakhe wayesethi indoda udokotela zinikeze yonke imijovo engamnika yona futhi usungenile wathi igazi lakhe lihlanganiswe nokune isifo samasoka ugconsula ngakho wathi ingxenye yegazi lakhe iconsela imuva enhliziyweni yakhe inhliziyo yakhe inezimbombo kuyo wayesethi ulele phakathi lapho uqulekile wayesethi indoda engudokotele ibilapha ezinsukwini ezimbili ezedlule yayesithi ngeke saphinde avuke usehambile wayesethi ngeke njenga kumele ukubona ingane yami ifa kanjalo futhi uthi ngase ke ngikhuleka ubusuku bonke nkosi uma uzomthatha ungipha yena kodwa ngifuna kumuzo ethi usesindisiwe ukuze ngazi ukuthi ngiyobuye ngimbone futhi wayesethi ngakhuleka futhi ngakhuleka umkhuleko cisho njengalowo phathwa ngosifazane waseShunemi wayesethi ngayolala ngase ngiphupha iphupho wathi ngase ngithe enkosini ngathi ungipha ingane wayesethi nganginjengowesifazane waseShunemi kodwa uphi umprofethi wakho na wayesethi yathi buka oza lapha ngase ngibone indoda nesiqoke esincane isibeke eceleni ekhanda layo iqoke leyo sude empunga yiza yenza ngesitaladi wayesethi lokho cishe bekungelesine ngqoku lokhukuza wathi kade ngimi la selokhu kusukela lapho selokhu engunkulunkulu uphendula amacala omabili ngathi igama lami nguBrenham ngikhulekela abagulayo sebake weze ngenkonzo yami na wathi qhaba omnye umzane ePerson Brenham ngingaze ngizwe ngawe wayesethi ngengene na
Ngikathi ngiyovula isango lalinothango ludadane lapho lesango lalinekeje elicijile elilenga kulo njengasemuva eKansas wakungaphesheya komfula nje ubusuka kulo empeleni lakho niyazi ukuthi lokho kwakuyini ngakho ngalidonsa isango ngase ngingena ngikathi ngangena kulelo khaya ngike ngaba sezikoteni zamakhosi amathathu noma amakhosi amane ehlukene inkosi yaseNgilandi inkosi uGustav waseSweden izindawo eziningi ngingena futhi ngikuneka kanye nawo futhi ngike ngaba kwamanye amakhaya amahle kuna wonke ngiqagele eHollywood kodwa angikaze ngike ngemukeleke kwedlula engemukeleka khona kulelo ikamela lidadala nje lingagqamile amakamela amabili ikishi elincane ngemuva ikamela elincane lokulala lapha nebhedi yomdadlana wephepha lezaziso kwakungekho zithombe ezikhanukisayo dongeni kodwa kwakunesayini lapho yayithi uNkulunkulu busise ekhaya lethu ngabuka kulele ke lapha ya nomfana kwenigro omkhulukazi wayebukeka ethi akabe neminyaka eyishumi nesishiyagalombili udala omkhulu onamandla umfana ubukeka ephilile futhi wayephethe blanketi esandleni sakhe futhi wayethi ngaze ngithi kwenzekani kuye na wathi ucabanga ukuthi uphande olwandle lomnyama ulahlekile futhi uthi ulokhu eqhubeka nokuthi ulahlekile uphande olwandle futhi akayitholi indlela yakhe ucabanga ukuthi ugwedla isikebhe wathi kade enza lokho izinsuku ezimbili noma ezintathu wayesethi ngingeke nje ngamvumela afe kanjalo wathi ungamkhulekela na ngathi yebo mem ngathola ukuxoxa ngokuphilisa wayengakukhathalele lokho wayefuna kuphela ukumuza ethi wayesesindisiwe yilokho kuphela kukhathalele ukuthi wayesesindisiwe ngase ngingithi wawelela ngale wayesembamba ngekhanda wayesemdonsela emuva wamanga esihlathini wayesethi uNkulunkulu busisa ingane kamama mina ngimi ngibuka lokho ngase ngicabanga ya lokho ke kunendaba ukuthi ihlazo lingakanani elilethe emndenini ukuthi ukude kangakanani kunendaba ukuthi inkathazoni yakuyo salokho ingane kamama ngase ngicabange bebe lathi umama ngayikhohlwa ingane yakhe encelayo kodwa mina ngeke kanikhohlwa ni unothando lungakanani nje lapho amagama enu aqoshwe ezinto endeni zesandla sami wamanga saguqa phansi ngahlala onyaweni lombhede ngabeka izandla zami phezu kwezinyawo zakhe zazishisa zinamfuka ngase ngingithi anti ngakhuleka kuqala na futhi mngani wami ngangazi ukuthi wayeke wakhuluma naye ngaphambili ho umkhuleko nje pho awenze kuNkulunkulu wasethi ke ungakhuleka na ngase ngithi yebo mem Ngathi baba sesilini ngilethe ungenani ngehora ndizeni ungitshela ukuba ngize ngehlele lapha futhi nje ngiqhubeka ngiza futhi manje ke ngazi noma yilapha obungifuna khona noma ka kodwa yilapha engibe khona uma ungithume ukuba ngikhulekele lo mfana futhi cishe ngaleso sikhathi wathi oh mama wathi unani ingane kamama na wathi sekuya ngokukhanya kamelweni cishe imizuzu emihlanu wayehlezi ngezinqe empeteni ngaphuthuma phandle ngaqhubeka ngehla ngacabanga awu ngingathola kuphela itekisi nje lokho kuphela futhi ngilinde ngaphezu kosuku kumbe noma yinini engingathola khona enye indiza sengiyongena esakweni nje sekulethi ngamahora amabili nento ngamuza ethi sekumenyezelo kokugcina kwendiza engunombolo 67 eLouisville Kentucky
what the sovereignty of God
Ini ubuzibuza kukaNkulunkulu yabo umkhuleko nokukholwa kwalowo osihlubekelayo mncane ongabalulekile osifazane inike wamisa leyo ndiza phansi wayibamba lapho uNkulunkulu ofanayo akwazi kuma futhi wajikele esinxibini esibubuthe ezindongeni zaseJericho uNkulunkulu ofanayo izolo namuhle laphakade kukukholwa kukwenzayo ufuna ukukholwa Konje cishe minyakeni mibili kamuva ngangedlula lapho ngesitimela ngihamba ngibuyele Phoenix futhi niyazi bakubiza imali engaka ngalawo masemishi ngijwayele ukuzama ukwehla esiteshini bese ngizithengela amahembega isake ligcwele wona ukungigcina ngize ngehle ngoba bakubiza u75 cent ngesemishi elidadlana elisikwe izingcezu ezincane kakhulu linesayidi elilodwa kuphela kulo futhi lona manje kubi kabi ngase ngingixuma ngehla eMemphis futhi uma noma ubani wake wabase Memphis uyazi ukuthi isitimela sisiphula kanjani endaweni yokuphendulisa izinto ezisindayo lapha ngaxuma ngehla ngase ngigijima ngehlela lapho ngiye esitendeni sembeka ngezo umuntu ethi hallo lapho mpazi impenene Bakalaza nanti leli kephisa libove lincane limi lapha ya limise ikhanda ngathi hallo ndatana ngaqala kubuyela muva wathi wena awungazi yangazi na ngathi cha bo ngikholwa ukuthi ngiyakwazi wathi uyazi kalungisa ukufika endlini yami wayesethi mama wami wayekade yemi phandle waze umbambatha emhlana emanzi ngathi awusuyela umfana na wathi yebo nginguye wathi ya ngilo mfana wathi ngiphilisike kuphela kodwa wathi senganga ngasindisa kusukela ngaleyo nkathi futhi ngakho lokho kwakuyilokho ke
oh amazing grace the same god
Oh Musa bangelisa uNkulunkulu ovanayo ukuthi izinqibe zimpumputhe zakwazi ukumisa ongabalulekile umncane sifazane oyinikro wakwazi ukumisa phansi indiza imikhuleko yakhe nokukhola kuNkulunkulu wayekukholwa
Jesus
wamwathula lo babuze bezinqibe zimpumputhe bamisa emzileni wakhe ngqo ngingathanda kuba nobusuku obumbalwa ukuba ngishumele leyo ndaba wayesemake uJesu wathula kodwa nango wama wathi sileteni lapha amen Ngangifuna indaba kuphathi mewe ibubuthe lapho esikhathini ezithize sedlule ngenkathi ngangithatha umlando weBhayibheli mhlambe ingane kwane kodwa yathi wayekholela njalo kuphilisweni kunendaba ukuthi abapriesti bathini wayesalokhe kholela kukho yathi wayindoda eyayiganiwe elomfazi nentombazanyana ayengakaze ayibone yayithi ayibe ngako umudala ngaleyo nkathi cishe iminyaka eyishumi nesithi ubobudala wayengakaze ayibone yathi ayekwenzela i-i niyazi ufanele ube nento ethize ehlukile kancane komunye umfo uma unxiba kungenjalo ungeke waheha ukunaka kwabantu indiya badedela omunye walaba uchakide omncane abulale ifezi naleyo enye into ethize abangayenza kuheha ukunaka Ngibone inkawu ijathe induku futhi shaye ibhola nje ngale kwesitalati enge into ethize ukuthola kunakwa bayese ke bebapha imali futhi yathi Padmeo wayenamahobe amancane amabili ayenza yenze ukuketuka njengencane ilinge phezu kwelinge nalokho kubungaza abantu abavakashi futhi babemupha imali futhi yathi ngobuye busuku umkakhe ke wagula ngempela futhi babe nodokotela nodokotela wathi Padmeo yiko into engingayenza yena angikwazi ukwephula leyo fever futhi yathi wapumputha indlela yakhe kazodongweni wayesephuma endlini wayesethi Jehova ngiyakuthanda ngiyakukholwa ayiko into engingakuthembisa yona Mina mahamba bangana mabili lapha angiziphilisa ngawo kodwa uma uzodedela nje umngamo othendekayo adlale nami ukuba asize akhulise umntanami futhi ngingikubuthe futhi ngibone uma nje uzodedela umngamo yasinde ukuze angisize khona ngapha ngizokwethembisa kusasa ngizokwenza umhlatshelo omkhulu ngizokwenyusa amahope ami amancane umnikelo womnikelo wami awu bathi umkakhe wasinda wathatha ama ope wayesenikela ngawo isikhathi evakaloko intombazanyana yakhe yagula nayo yayisisephuzwini lokufa ngakho waphuma ukuba yokhuleka futhi wathi Jehova angizena lutho lusele kodwa nginewundlu lami futhi ngalezo zinsuku iwundlu lalihola izimpumputhe njengoba inje neso elibonayo yenza manje ayeqeqeshelwe ukuhola izimpumputhe futhi wayenewundlu elelimhola ukuba aye esigcotsheni sakhe lapho ayinxiba khona Wathi into kuphela nginayo esasele Jehova yileli wundlu. Wasethi uma nje uzodedela intombazanyana yami iphile nokho ngikaze ngibone kodwa induduze impela ngenkathi ngihlikihlika izinwele zayo ngezandla zami. Wasethi yangithandi lami ngiyayithandi. Wayesethi Jehova uma uzodedela iphile ngizokupha iwundlu lami libe ngumhlatshelo intombazane yakhe yasinda. Uthi nango wayelapha ehlele ethempelini lewundlu nompristi uyabhuma futhi uma phezu kwesitezi siphezulu wayesethi Bhatume woyimpuphuthe uyaphi kulokhu ubuza na? Wathi ngiye ethempelini uyonikela ngaleli wundlu libe umhlatshelo. Oh, wathi Bhatume woyimpuphuthe ungeke kwenze lokho. Wathi ngizokunika imali bese uya ezindaweni okuthengisela kuzo bese uthenge iwundlu. Bese unikela ngani?
He said I never promised.
Wathi ngizange ngimthembise iwundlu uNkulunkulu. Ngithembise uNkulunkulu leli wundlu.
He said but blind Bartimaeus thou cannot give that lamb.
Wathi kodwa Bartimaeus woyikuputha ungeke wanikeza lelo wundlu ngokuba lelo wundlu lingamehla akho. Wathi uma ngithobela isithembiso sami kuJehova uyohlinzeka iwundlu lamehlo wami. Wayenalo ngalokhu ubuse kuka-Okthoba obandayo iwundlu lalihlinzekiwe lamehlo kaBhatimeyo woyimpumputhe. Wathi mletheli lapha wabeka izandla zakhe phezu kwamehlo akhe nalelo wundlu likaNkulunkulu elihlinzekiwe lavula amehlo akhe. Bangani niyazi bekungashiwo kuningi kakhulu kule ndaba ngalo liqhubeka liye kubethelweni kodwa sizokucosha lokho ngesinye isikhathi kamuva. Niyazi lelo wundlu lifanayo lihlinzekiwe kulobu busuku lamehlo akho nawe. Lelo wundlu lifanayo lilapho kulobu busuku uNkulunkulu uhlinzekile akanalo linge kasoze abe nelinge. Lelo yiwundlu likaNkulunkulu elihlinzekiwe. Niyakukholwa lokho na? Ngibuke iwashi lami sengivele ngicishe ngibe nemizuzu engamashumi amabili ushayele ishumi futhi bengizozama ukuma kwelesishiyagalolunye ngqo ngiphume ligamenxe elesishiyagalolunye ngesikhathi esivamile kodwa yasikhalisa amakhanda ethu umzuzwana nje.
I want every eye closed now and your heads bowed. Be real reverent for a moment.
Ngifuna kuvale wonke amehlo manje namakhanda yini kotheme sengiphani ngokuzithoba ngempela umzuzwane. Oh Jesu wena ndodana kaDavide kumemeze sinxibi ngihawukele futhi sasingathuli sifanele sihehe ukunaka kwakhe.
And don't you believe tonight that
futhi nikhona yini kulobu busuku ukuthi ukumemeza kwethu okufanayo kuzomletha enkundleni futhi na kwenza ngaleso sikhathi ngekwenze ngani futhi na manje njengoba nginikhothekisa amakhanda yenu nenhliziyo yenu ngifuna nimemeze kuye Jesu ningambizi ngendodana kaDavide ngoba kasiye indodana kaDavide kini uyinkosi.
Jesus Lord have mercy on me. Open my blinded eyes.
Jesu Nkosi ngihawukele. Vula amehlo amaphuphuthekile. Ngimzwile lo mfundisi onathi kulobu busuku ethi wethembisa ukuzibonakalisa wena uqobo enzelweni kaAbraham ngezinsuku zokugcina indlela owenza ngayo kuAbraham nenzalo yakhe yalolo suku wayethembisa ukuthi wena uyizwi. Kusukela bumbalo obedlule kade ngingiqaphela izinto ezingakile. Wathi kuJohane ngcwele ngiyazi ishumi nane ishumi nambili okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza.
And the woman touched his garment.
Yosifazane wathi dengubo yakhe futhi wazi ukuthi inkathazo yakhe yeyini futhi ngenxa yokuthi wasebenzisa lokho kukholwa okungako.
Why to believe that
ngani kukholwa ukuthi wayenguye kukholwa kwakhe kulokho ayekwenzile wamemezela ukuthi usesindile. Wathi kukholwa kwakho kukusindisile nempuputhi esangweni laseJericho into efanayo indoda emthini kulokhu kuza yathethelelwa izono zayo.
Open my blinded eyes lamb that I might recognize.
Vula amehlo amaphuphuthekile wudlu ukuze ngiqonde ukuthi ngisebukhoneni bakhe ukuthi yena ulapho. Wena wathi lapho kuhlangene ababili noma abathathu ngegama lami ngiphakathi kwabo. Vula amehlo amaphuphuthekile futhi kuyawukele wudlu likaNkulunkulu.
futhi nisakhulekela lokho nje uma kukhona kungabaza emqondweni wenu bekukhona kungabaza noma phi ngase nje manje singaphambilana kwenkonzo yokuphilisa enkulu uma bekukhona kungabaza ngakho ningemcele yini ukuba suse yonke kwethu emehlweni enu ukuze niqonde ngokucacile na
These few nights that I've been trying with all my heart
to get you to see something that he's giving his life time and the church is before you stand. Gentile about it and call. Now the man is shouting to the Lord. Amen. Manje uma ngiqonde kahle ngisakhulekela umoya ongcwele ukhuluma bese ke unikeze incazo uNkulunkulu eninike isimemo. Bangaki phakathi lapha bangathanda ukuba iwundlu likaNkulunkulu elihlinzekiwe livula amehlo enu ukuze nimbone lapha manje khona na. Ungasiphakamise isandla sakho uthi Nkulunkulu vula amehlo amaphuphuthekile. Mangibe neveli lami lisusiwe enhliziyweni yami Nkosi ukuze ngiqonde. Futhi manje yena uzokwaziwa kanjani na? Sizomazi kanjani na? Ngemvelo yakhe, akwenzayo imisebenzi yakhe, wathi ngumvini ninene ngamagatsha. Manje igatsha lithela isithelo, hayi umvini, umvini unika igatsha amandla. Futhi uma igatsha like laveza noma umvini uveza igatsha linamagrebhisi kulo, umvini olandelayo uyaphuma. Noma igatsha liphuma kulo mvini lizoba namagrebhisi kulo. Uma ibandla lokuqala liphuma kulo mvini naliyibandla lePentecost nazo zonke iziphiwo uma lelo like ngempela laze lakhiphe elinye igatsha bayobhala enye incwadi yezenzo emva kwalo. Futhi lokho ababenakho ngezinsuku zabapostoli ngenyaka wabapostoli awuzange uphele. UPetro wathi ngosuku lePentecost phendukani yilona lowo babhaptize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono niyakwemukeliswa isiphiwo sikaMoya Ongcwele ngokube sithembiso ngesenu nesabantwana benu nabo kude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eya kubabiza. Ngoba nje uma uNkulunkulu esabiza unyaka wabapostoli salokhu uqhubeka ngokuba izithembiso, izithembiso njengoba sasinjalo ngaleyo nkathi ngeseni nesabantwana benu labo okude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eya kubabiza. Nkosi, vula amehlo ethu futhi masibone lelo wundlu elihlinzekiwe wena wethembisa ukuthi uyozembula wena uqobo ngensuku zokugcina njengoba wenza sentoba ngenkathi indodana yomuntu uyayembulwa. Siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzosipha khona manje. Sizikhonzi zakho Nkosi, siyimivini yakho, asifanele. Asifanele ukucela noma yini, kodwa ukuba besingacabanga ngalokho, khona ke besingaba bancane kakhulu, besingeza ukusiza ngalutho kakhulu. Nkosi, uma ngibuka phezulu lapho, futhi ngibone ukuthi kukhona iwundla elihlinzekelwe mina, kunewundla elihlinzekelwe, khona ke uNkulunkulu, akangiboni mina, ubone iwundla lami, futhi ngiyaza kukho lutho olungalungile. Gile ngalelo wudlu selivele lemukelwe. Manje Nkosi, izinto kaNkulunkulu malibonakaliswe lona uqobo phakathi kwethu kulobu busuku ukuthi ukukholwa kwaloBhatimewu okuphakathi lapha bonke nabesifazane benomopho futhi noma ngabe kokuyini nabakaSimoni Petro nabehlukile phakathi lapho odingayo ozakewe emthini.
ibonakalise wena uqobo nkosi ngenyama yomuntu izwi lakho maliphile phakathi kwethu kulobu busuku ukuthi sizokwazi futhi sibone ukuthi wena ngunkulunkulu phakathi lonke iseliphuphuthekile lingavulelwe kuqondeni nkosi ukuthi uma le nkonzo enkulu yokuphilisa izoqala kwangathi bangaphilisa bonke bonke labo bantwana abancane nanabantu abahamba ngezinduku zokuqhugela nananoma yini engalungile kubo namakheyini okudendezela amahlombe kwangathi bangakwazi ukuhamba baphume lapha njengoba kwenza ubhatimewe impumputhe wakuthola ukubona kwakhe sibe khona baba sikucela egameni likajesu kristu amen. Manje sesikhulekile futhi manje ngesizotha manje ngokuthula kholwane manje engi lo mdlalo omncane wasestate oyikho uphakathi kokuthi uqiniswe noma usile uqiniso noKristu uyena ezolo lamuhla laphakade. Manje ubungamazi kanjani na ukuba ke omunye umuntu ubephumele lapha manje egqoke ingubende nentshebe nezinwele njengoba engcweti impenda izibazi sezifikile esandleni sakhe negazi lehle ebusweni bakhe na lowo bekungebe nguJesu. Qabo uhlezi ngakwe sekunene somkhulu uma efika wonke amadwele egugana ze zonke izilimu ziyovuma. Ngakho kodwa ubungamazi kanjani na nje noma yimuphi umzenzisi bebengazipenda konke kanjalo futhi baziphathe kanjalo impela kodwa uyomazi kanjani na uyilapho ngenkathi ubona imvelo yakhe izwi lakhe libonakaliswa futhi lenza khona impela nje ebelihlala likwenza kodwa-ke uyazi ukuthi lowo nguye kunjalo na imisebenzi engiyenzayo mina. Manje niyaboza idedele wena nje umkhono manje woza ungavumeli umqondo wakho ulale njengoba kusho abantu ungakwenzi lokho awuzi kuNkulunkulu ngokushofuza uza kuye ngobuhlakani nezwi lakhe letha izwi phambi kwakho bese uthi Nkosi wenza isithembiso ngicela ukuba uvule amehlo ami ukukholwa kwami makumise Nkosi uJesu kulobuso wangathi angaphendukela kimi futhi angitshele njengoba akwenza owesifazane yake neminingi eyadlula futhi ukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Manje ngokubona kwami ezethamelini kukho umuntu engimbona ukuthi ngiyamazi nonke nizihambi futhi kesinye izikhathi ngicabanga ukuthi laba bantu nje phezulu lapha abangaphambili abakutholayo qabo indlela angikhathali ukuthi nikuphi kholwani nje angikhathali nomaphi endlini uyakwazi ukuthi ungubani nokuthi ukuphi. Manje bonani ukuthi ngabe nguyena izolo namuhla laphakade uma ukukhola kwenu kungamisa njengoba kwenza uBhatimeyu awudingeki ukuba yisinxibi awudingeki ukuba utazuluka njengoba enza ukutazuluka ngumisanga akakuzwanga lokho ngokukhola okwamisayo. Ukukhola kwakho akashongo ukuthi ukutazuluka kwakho kukusindisile ukukhola kwakho kukusindisile niyabo ukukhola kwakho kukusindisile kulungile inkosi mayibusiswe.
I wonder if that minister
angazi noma lowo mfundisi ohlezi lapho futhi obudala sekuyiminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu eshumayela ukuthi bengakusiza yini ngakwenza mnumzane na beka isandla sakho phezu kwalowo wesifazane ohlezi eceleni kwakho nenkathazo yenhliziyo izosuka kuye kulungile nakho-ke uyakukhola thiteweshi na kulungile yilokho kuphela. Wathidani na angikaze ngimbone kodwa kwenzekile uma ukholwa uyakholwa manje na ngabe lokho kuyamkhomba na ngabe amehlo enu ayavuleka na ngakho-ke mbukeni uyamangalisa mnqobi onamandla akukho lutho akukho sivumakholo akukho hlelo akukho sosayense noma lutho okungamisa ungunkulunkulu amen. Ngiphothela inselelo noma yimuphi umuntu phakathi lapha ukuba kukholwe ukuthi ukhona manje bangaka sebake babona leso sithombe nengelosi yenkosi ephepheni abanalo eWashington na umi khona lapha kulo msamo khona manje kunjalo ngiyazi kulapha ngiyakwazi ngisile uhlanya ngikude kakhulu kulokho nginitshela iqiniso lombhalo kukholweni futhi nibone ukuthi kwenzekani lapha naku futhi lelinenekazi lekhalade lincane lihlezi khona lapho ekugcineni ngiqalaza ngempela lifuna ukusizakala kuNkulunkulu lingumkhonzisi futhi kulekela ukuba uNkulunkulu lisize enkonzweni yalo akunjalo lokho nenikazi na bakamisa isandla sabo uma lokho kunjalo angikaze ngilibone lisihambi kakhulu nje kimi njengani lowo omncane wesifazane ikhalathi owayesezanze ethenisi ngaleso sikhathi kunendoda indoda ekhalathi ehlezi lapho ekubukayo ithe kweqiwe injabulo ngakho uyangikhola ukuthi ngiyinceku kankulunkulu mnumzane na uyakhola na lowo wesifazane ukuthinte njengoba nje benza uthi yima isibindi akusime engikubizayo kodwa uyakubiza.
If you believe that with all your heart,
umakhona lokho ngayo yonke inhliziyo yakho. Leso sifo sikashukela sizosuka kuwe. Uyakukholwa na? Amen. Kulungile. Kona ke ungaba nakho. Amen. Ayibonge iNkosi. Yilokho ke uthintele na? Akazange athine mina. Uthinte yena. Lapho kuhlezi omncane umfana omhlophe uhlezi lapho engibuka isifiso esijulile enhlizweni yakhe. Ngingaze ngikwazi kodwa ufuna ungibhabhathize kamoya ngcwele kunjalo wena uyakukholwa na? Kholwa uzomemukela. Uyakukholwa nsiza na? Kulungile ungamemukela uma uzokukholwa.
Here's a little woman way back here.
Nango wesifazana omncane emuva leke lapha. Uyagula. Ingalo yakhe yangakwese kunxele. Yephukile. Ineqhubu kuye. Ingalo yangakwese kunxele. Ingaleni yakhe yangakwese kudla unokushisa kwemiza nofehlana.
Mrs. Council, you believe with all your heart? You believe that God makes you heal. Jesus Christ makes you well. I never seen the woman or heard of her in my life. Jehovah knows that to be true. Amen.
Uzokugeja. Nkosikazi Council, uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza? Uyaphilizwa. UJesu Kristu uyakuphilisa. Angigazi ngimbono esifazane noma ngizwe ngayo empilweni yami. UJehova uyazi ukuthi lokho kuyiqiniso. Amen. Nanti lincane ninikeza lekhalathi lihlezi lapha liphethwe yizifo ezilakanye nayo izinto eziningi into eyodwa unenkathazo ngamehlo akho hayi ngoba ufake izibuko kodwa amehlo akho abamabe empeleni unesifo samathambo uma lokho kunjalo vayizelise ngesandla sakho unezinhlungu esifubeni sakho kunjalo na vayizelise ngesandla sakho unenkathazo esizo uma lokho kunjalo vayizelise ngesandla sakho uyakholwa ukuthi uzokuphilisa na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu akangitshela ukuthi ngubani na? Egna Gerald, uma ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, kukholwe. Futhi ungaba nako ukuphilisa kwakho. Amen. Niyakholwa ukuthi nguyena izolo lomuhle laphakade na? Lolo isifazane ke ohlezi lapho ekugcineni, umuntu wesibili lapho engibuka ngona, unenkathazo ngezinyawo zakhe. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoziphilisa izinyawo zakho na? Uma ukhola phakamisa isandla sakho angimazi angigazi ngimbone nelinenekazike elihlezi eceleni kwakhe na uyabuka ngapha dide wethu uyangikhola ukuthi nginceku kaNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho na unokushisa kwemiza okukukhathazayo uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho manje ungaphiliswa nenekazi elihlezi eceleni kwalo uyakukhola ngayo yonke inhliziyo yakho na uyakula nawe uyakhola ukuthi uNkulunkulu angakitshela ukuthi yini inkathazo yakho na inkathazo yezini so uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho inenekazi lihlezi eceleni kwalo uyakhola na uphethe inkathazo yokugula kwemizwa nanamehlo akho uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho inenekazi lihlezi eceleni kwalo uyakhola dede wethu na usibekele ithunzi inenkathazo yesizwe ngumdlavuza esiswini uyakhola ukuthi uNkulunkulu kuphilisile na amen uyakhola na amehlo akho angabuleka futhi ukhola ukuthi uyindodana kaNkulunkulu na ngakho ke uma ukhola yima ngezinyawo zakho futhi umembu kele futhi ukukhole ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi kuyenezelwa namuhle laphakade.
Oh Jesus,
wena ndodana kaDavid ngiyawukele maungangedluli oh msindisi mnene yizo kukhala kokuzithoba kwami lapho uwabiza bange maungangedluli wena ngifuhlana wayo yonke intuthuzo yami ungaphezu kokuphila kimi ubani muke emhlabeni nginayo ngaphandle kwakho noma ubani ezulwini ngaphandle kwakho.
What's happened? Your faith.
Kwase gani na? Ukhala kwakho njenga lesa sinqibi nje siphuphuthe simbizele enkundleni. Amen. Niya kukhola na?
Oh,
akukho sidingo semuntu okuphilizwa. Bangeke ukholwayo ukuthi niyaphilizwa empeleni na? Bakambize izandla zakho mdumiseni. Amen. Niyaphilizwa.
Jesus Christ is in the
uJesu Kristu phakathi kwethu ofanayo owadabula eJeriko owazi uZakewu ngegama owazi uBhatimewu inkosi uJesu ofanayo ezimweni zikamoya ongcwele lapha kulobo busuku yenza izinto ezifanayo azenzile ngokungenaziphosisa fakazisa ukuthi kuyena zolo namuhle naphakade ningavumeli izivumokhala namasayensi ezenkolo namalumo abandayo kulikinye kulikhiphe lisebukhoneni bukajesu kristu obonakaliswa phakathi kwenu amen ngikukhola ngayo yonke inhliziyo yami amen yemukelani ukuphilisa kwenu nithi ayibonge inkosi ngiyakwemukela sithule izindumiso kuye ke ngiyamthanda ngiyamthanda niyamthanda na ngoba wangithanda kuqala niyamthanda na ngiyamthanda kumzeni manje ebukhoneni bakhe niyazi ukuthi ufanele abe lapha thanda uba wangithanda kuqala wangithengele ntsendeso lokho kukuphilisa futhi leyo ingxenye yensindiso yenu wakwenzaphi na emthini wasekalvari wasekalvari zonke izinhliziyo zethu ngiyamthanda ngiyamthanda ishoni ngempela mdumiseni kuba wangithanda kuqala se kalvari oh nimjani na xawule nani nomunye nithi ayibonga inkosi thanda nani mthandeni phendukani nje bese nikhawulane nomunye nithi ayibonga inkosi siyajabula kuba lapha mfowethu siyajabula ukuthi sisebukhaneni benkosi uJesu amen amen uyamangalisa Oh Paul wathi uma ngihlabelele ngihlabelele boyeni asidumise boyeni futhi asihlabelele boyeni ngiyamthanda ngiyamthanda haleluya ngoba wangithanda kuqala Gelenzendeso emthini wasekhavari Oh nimthandi na kamangalizi na culani Oh simangalisi simangalisi Jesu gimi umluleki inkosi yokujula uNkulunkulu onamandla Oh uyangisindisa uyangicina kuso sonke isono nehlazo isimangaliso ngumhlengi wami alibongi gamala ke Oh isimangaliso isimangaliso Jesu gimi ungumluleki inkosi yokthula uNkulunkulu onamandla uyangisindisa Oh uyangicina kuso sonke isono nehlazo Oh isimangaliso ngumhlengi wamali bongwi kamalaki ngikungeze gadi kana manje bukhona libuka uNkulunkulu obunjena ngangilahlekile manje sengitholakele ngikhululekile kulahlweni uJesu nikana inkululeko nensindiso ecwele uyangisinisa uyangigcina kuso sonke isono nehlazo
Ois mangalis, kubjangi wamali bongi kamalak. Oh, zikula zanga chizi shala nengempela. Is mangalis, uche sugimi. Umlulegi, kosi kuchun, ukukulungulo na manda. Oh, yangi sindis, oh, kusasongi sonene sazo. Ois mangalis, kubjangi wam. Mali bongwi kamalake. Oh, where's in the tease at Jagin? Unicolo, Penga, Pagatina, Isanganiel, oh, Boos of Jepo, Bengingu, Webelan, and Logunga, Yogi Man, Obunga, Ingwabel, Yoga Indo, Inching, Potang, Nigo Jess, oh, hey, Evumunzan, and Sanganiel.
Oh, how sweet it is.
Oh, Menegajan, Guamba, Gulen, Yanguna Pagan. Ndazi ukuthi nangu uthande kuboneni kokuqala into phakathi kwethu enibizayo. Oh, into efana nene isivala sikhashe emthonjeni ophethuzayo nje utshaza amanzi futhi ngenkathi yetshaza kakhulu athola ukuba phole kakhulu futhi abafreshi kakhulu. Amen. Oh, uyamangalisa kanjalo na. Ngiyamthanda. Nimthandi nina na? Oh, hey, anithandani na. Manje, nina nonke mamethodisi ihlawula nani na mapentekostiyali, nani mabhaptisti futhi yibani nobungani bangempela nje. Uma ningenakukwenza lokho, animthandi kunjalo. Isizathu, bayamthanda, niyamthanda. Wanithanda nezindlela zenu ezinqaba, wenza omunye. Ngakho nje, asivume manje. Oh, akamangalisi na. Sikukholwa ngazo zonke izinhliziyo zethu.
Let's sing it again.
Oh, food. Let me hope it tell him and tell him band. He wasn't your good tone of winning. Go good along. Go one time, God.
He loved me.
One time, I'm a bomb. It's a day's own. 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 It's a day's Wakani je ninga kamchandi wanchanda. Kuzi Jesu ipa ukuphiliswa kwalabo bantu baba ukuze baphiliswe. Bonke ngamunye wabo egameni lika Jesu Kristu ngiyakuleka Nkosi ngenxa yenkazimulo yakho. Amen. Emdini wasekhalvari. Oh, asikhonisa amakhanda yethu manje kamnandi kokuthule. Niyazi singabantwana nje empeleni, singabantwana bakaNkulunkulu. Sinakena bona umntwana ukuthi wayekhululeke kanjani engakumzali wakhe na umzali wakhe embhekisisa. Niyabo asilihamishe. Ukumbona nje emi lapha insika yomlilo enkulu wathi ngivela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu wayeyizwa imicabango elalini noMose ehlane insika yomlilo wafa eKalvari wavuka futhi futhi ngenkathi uSawulu esendleleni yakhe ebheke ezansi eDamaseku leyo nsika yomlilo efanayo yamshaya mlahla phansi wathi ungubani Nkosi na wathi nguJesu.
He came from God, you went to God.
Avela kuNkulunkulu, waya kuNkulunkulu, bandakanya kanye nathi ngobufakazi besayenze, ngobufakazi bebandla, ngayo yonke into, ngiyaveza into yakhe efanayo, ememezela izilakhe, ungumhumushi. Ngebe yini sikade simnandi kuye ngoba fike khona manje qalaze bese bona wonke umuntu eguqulwa ehamba na uyokwenza ngesinye sikhathi manje amakanda ethe kotheme siliculele phansi impela kumbulani izinkonzo ekuseni uma isihambi lapha futhi ungenalo ibandla nababelusa abakahle bakhona ileli vangeli elifanayo kungenjalo bebengeke babe nami lapha bemukelekile kuye ebandleni labo nibe nenkonzo emnandi kusasa ukuphumule kumnandi kulobu busuku bese-ke nibuye kusasa ntambama enkonzweni yokuphiliswa. Kulungile, uNkulunkulu akubusise mfowethu.